dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mumaze kwimenyera muri iyi minsi, ndaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa atugezeho icyo kiganiro ari mu Rwanda.
Amahoro kuri mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Ni Eric Bagirubusa basuhuza. Dusangire ijambo ya none yagarutse ku bibazo by'urudaca bikomeje kuzamuka hirya no hino mu gihugu bishingiye ku masambu. Kuri inshuro turi Nyagatare mu murenge wa Karangazi mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha harabarurwa imiryango igera ku 190 imaze imyaka ibarirwa mu 10 ituye mu masambu. Ubutegetsi buvuga ko bayaguze bitemewe n'amategeko bayatura kandi yaragenewe ubworozi. Magingo aya ubutegetsi bwategetse ko abaguze amasambu mu 2008 basubizwa amafaranga batanze muri icyo gihe bakavamo bakajya gushaka ahandi batura. Inyandiko z'ubugure bw'icyo gihe dufite ho kopi ziragaragaza ko hari n'abaguze ibibanza byo gutura ku mafaranga 100,000, none kuyasubizwa barasanga ari ukunyagwa zigahera. Magingo ya kandi hari abatsimbaraye banga kuva muri ayo masambu maze babajyana mu bigo by'inzererezi. Hari kandi n'abumvise ko bagenzi babo bajyanywe mu nzererezi bazira kwanga kuva mu masambu bahitamo gutorongera. Muri iki kiganiro murumva izo mpande zombi, muranumva icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi ngingo. Tubahaye ikaze mu kiganiro.
Mu mudugudu wa Shimwa Paul mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda ahagaragara. Reka rero tuganire na bamwe mu bafite ibibazo, twumve uko ibibazo bimeze kugeza ubu ngubu.
Oya, mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi kagari ka Nyamirama mudugudu n'inkoma ya kabiri, ko twise Shimwa Paul kubera igikorwa umusaza ari yatugiriye neza abasha guha abaturage ubutaka, tumwitura kuvuga ngo ahantu ni Shimwa Paul kuko ari byiza tugejejeho. Ikibazo mfite rero muri ino minsi, naguze ikibanza cyo guturamo mva muri Nyakatsi kandi mishishikarizwa n'ubuyobozi, kuko nari ntuye bavugaga yuko tugomba kwegerana ku mudugudu, biba ngombwa yuko tubaza ubuyobozi ese ko nta hantu ibibanza byo guturamo ku mudugudu biboneka, tuzajya ku mudugudu bigenze bite. Bati umuntu ufite ubutaka bwegereye umuhanda nagurane na mugenzi we. Ubwo muri urwo rwego wari ufite amafaranga yagiye agura, ufite ubutaka akagurana na mugenzi we.
Ubwo ni mu mwaka wa ryari?
Mu mwaka w'ibihumbi 2008 2009. 2009 nibwo namaze kugura icyo kibanza. Kibanza nkigura 100,000, nubakamo inzu, maze kubakamo inzu, nubakiramo n'umukecuru ikibanza inani inzu. Ariko nkaba nari nzi ko ndi umuturage utuye nta zindi ngaruka numva nagira, wenda zatuma zanshyira mu buzima bubi. Ariko kugeza kuri iyi saha ndumva ngiye kujya mu buzima bubi, kuko nsabwa kugira ngo nsubizwe amafaranga naguze icyo kibanza mu 2009, noneho nkakuraho amabati yanjye nk'uko ubuyobozi bubinsaba, nkakuraho inzugi. Ubwo mbese n'amatafari hari n'igihe batayama kuko bavuga ngo nitaka n'ubundi ryavuye ahandi. Bityo rero kubera ko umuntu aba agenda atera imbere, ubuvuga uti bwo mfite n'abana, naye naguzeho n'ikindi kibanza ku ruhande nacyo nkigura 100,000, ndongera ngura kandi gataka n'ubundi mu buryo bwo guteganyiriza umuryango, ngura kandi gataka hirya ku ruhande. Ubwo ibyo byose bakabibara ko ngo bagomba kunsubiza amafaranga naguze icyo gihe, ariko nareba nkasanga ngiye kujya mu buzima bubi, kuko ubu ikibanza aho bigeze ubu kiri kugura 180,000, wenda aho nakibona cy'amake cyangwa miliyoni. Nkibaza rero ukuntu 100,000 nzabifungiye kubyakira kuri uno munsi, nkagenda nkajya gucumbika. Mbese ubwo muri make nta yindi mibereho numva mfite hanyuma y'iyo ngiyo, kuko ntafite ahandi hantu nagenda ngo mbe nakubaka hemewe, kuko njya gutura hano ubuyobozi bwarabinshishikarije. Ariko numva ari byiza, ariko ikibazo twagize nta busayiti twabonye y'ubuyobozi baha bateganyirije abaturage batura ku mudugudu. Ariko twababaza ngo ese ko nta hantu ho gutura ku mudugudu haboneka ngo ufite ubutaka bwegereye umuhanda nagurane na mugenzi we, n'uwari ufite urwuriro, kuko tutari dusobanukiwe iby'amategeko agenga ubutaka. Twaratuye ariko mu buryo bwo kwiteza imbere, kandi nabo babidusaba. Basenyeye inshuro ebyiri, basenyera umukecuru wanjye ngo nave muri Nyakatsi. Ibyo ndabyubahiriza, ariko kugeza kuri isaha n'ubundi ndimo kuvamo ku ngufu.
None dusubiye inyuma gatoya, mujya gutura hano ntabwo hari hasanzwe harimo inka cyangwa ntabwo mwabonaga ko ari mu nzuri?
Iyo telefoni sona ntabategetsi bari bamuhamagaye baje kumutegura ko ugomba kumusubiza amafaranga 100,000 yari mu mayira, ariko bigaragara ko usabwa atabyumva.
Ahemewe hano ntaho baduteganye.
Baje cyaregana mu kotiriye bano.
None bari baje mu biki bano bategetse?
Baje kuduha amafaranga.
Baje kutubwira ko tugomba gufata amafaranga, yaraje ko arambwiye ngo ugusubiza ngo araje ngo ageze mu nzira ngo muwe mwiteguye ngo mushakane mwese muhabwa amafaranga. Ngiye mwisabira mubaze se kumukecu afite agasambu hano hepfo wagenda nkamwubakiramo biremewe? None wenda ngiye ubwo bufaranga bagiye ko 100,000 nkajya kushaka gakode, ariko nkubakira umukecu akareka kuzerera urabona ntiyishoboye ngo reka ngo kubaka ku isambu ntibyemewe ngo ninge kugura hemewe, kandi ahemewe muri uno mudugudu ntaho batweretse. Ese bwo wana wubona wawugura iki? Kubaka inzu kugira ngo ihagarare neza wenda nk'inji ndi yanjye nubwo iciriritse ndabyamagara 1,500. 1,500 rero ni 100 bagiye kumva.
None ko ari kuvuga ko ari uko bigomba gukorwa biragenda bite?
Ubwo nyine twemeye kubyakira kubw'iyi tegeko ryabo, n'impuhwe tubasaba ntabwo baziduha wenda zo kuba twasembera nawe twaba dufite. Turi inzererezi kuko n'ubundi njye bambanye mu nzererezi ejo baje bamfatira ngaha mu rugo. Bivuga ngo
Uravuga ngo ni bandi?
Aba polisi bari kumwe n'aba bayobozi b'umurenge, harimo ita civile n'umuyobozi w'umurenge, hari na komanda. Komanda yaratubwiye nyine turi mu nzererezi ngo yoherejwe n'akarere ngo gukemura ikibazo cy'amafamu muri Nyagatare.
Duhe uko byagenze, bageze hano byagenze bite?
Bageze hano baraje bahagara hari akura musaza wo bita Seramunda. Ubwo nanjye naramanutse mpagaze mu muhanda, mbonye imodoka, mbona zirimo abapolisi, mbona nakandi kamodoka gatoya nk'aka ngakubonye kw'abayobozi b'umurenge. Noneho ubwo nge nambukanye umuhanda nerekeza ku isambu y'umukecuru nari ngiye kureba icyo kurya, ubwo bahise birukansa imodoka cyane baraza bayifungira amaferi hano. Ubwo nanjye mbabonye barimo bampagarika ndavuga nti reka nirukankire, ubwo barimo bampagarika ndirukanka, nirukanse banyirukaho guhagarara cyangwa tukurase, ndirukanka nirukanka intambwe 150 ngeza ngo ndavuga nti rwose ndemeye ndahagarara nanyandika amapingu baraza banyiriza imodoka ngo durine wirirwa urahamagara ku maradiyo ngo duringwa aba nibo bananiranye bampindura umuntu nyine ngo uri kwangisha ngo abaturage ngo ubuyobozi, kandi ndimo mbwira ngo nsaba uburenganzira bwo kugira ngo mbeho neza, iki gihugu cyanjye ndagikunda, ntabwo mfite kuba nava ngo ngiye kwirirwa ndirukanka ngo njye Bugande nk'uko n'abandi babasubiza bakajya Bugande, sinabishobora. Barantwebangeza mu nzererezi ndinjira nirirwamo bukeye mu gitondo. Komanda yaje nka saa 10 z'umugoroba, ahageze avanga abagabo nazanye n'umugoroba ari hehe.
Yari yabatwaye muri bangahe?
Yari yadutwaye turi abantu 4. Ubwo badushyira hanze hariya baratwicaza, nimwicare hasi hariya ngo na n'ubu ntabwo mwemera gusubizwa. Dutekereje uburibwe turiho, avuga ati rwose turabyemera. Ariko nubwo tubyemeye, ubwo niko kundekura ndataha. N'uwo mugabo duturanye nawe twaratahanye, ubwo nza nemeje gukora ibyo bansabye nkabishyira mu bikorwa.
Wabyemereye he? Wabyemeje ute?
Nabyemejwe no kuba ndi muri buri buzima bantwayemo bwo mu nzererezi. Ndavuga nabo kugira ngo nkomeze kuba ahantu habi n'ubundi. Abana banjye ubu banariho nabi, nkange nshakishe wenda ukuntu nacumbika, wenda ubuzima buzakomeza.
Ikintu numvaga rero buriya bakadukoreye, guhinduza ibyangombwa birashoboka. Rero ukavuga ati byibura reka tugenekereze, wari ufite 50% byibura yenda afate 40%, ahantu wahinduriza icyangombwa, yenda avuga ati mushaka amafaranga muhinduriza icyangombwa cyo gutura, byibura abantu bagatura batabahaye amafaranga batanze icyo gihe.
Uyu mubyeyi bigaragara ko yataye icyizere cy'ejo hazaza, avuga ko umugabo we yatorongeye yanga gufungwa.
Ubu mutwaye ntawundi nawe bitewe n'uko bamuhigaga ngo ni inyamaswa aragenda. Ubundi iyo ndi njyenyine ni ukurara mpagaze barimo bamushaka. None se nyuma y'ahangaha hari ubundi butabazi ari bwaboneka ngo abantu bahari bavuge bati uyu muntu akwiye kuja muri uru ruhande n'uru? Nk'ubu naraje agura ubutaka, agura igitari n'igice, atanga amafaranga 940, ariko akimara kuyatanga akenera kubaka inzu kuko yarageze mu zabukuru agurishaho. Amafaranga agurishijeho garenze agwa yatanze, ariko isaha bakavuga ngo bampaga amafaranga 940, kandi abanagurishijeho garenzeho nkibaza ngo abo bana nzabashyiraho. N'ubu ngubu harimo abari baruhutswe bari ku ishuri, ariko ntanze baruhukiye gukora uko bazi ko satari yo kubera kuko bazi kuko ntari mu rugo ikibazo mfite nicaho bana banje batatanye kubera kuko batazeho nyinare
warumbiye ngo mwagurishijeho abantu nkabangahe
bega nari nzamukiye hari kuriye uyu mugurishaho ama iryitano haruguriye hariya mugurishaho ama 350 gurisha undi harahirya ama iryitano ndunjya nubakaminzu ihinganye na miliyoni 3 ariko ubwo isayi bari kuvuga ngo barampa amafaranga 940 ayo mafaranga ibaza ico nzayakoza bikancanga ariko kubera igitutu cyanyobozi rero nta kundi nabigenza ubwo narabyemeye ubwo nje kwangara ntazi niyo abana banje bazagwa ntazi niyo umutwara ari nanje nubwo ndangasindyamo buri byo kwaguma kandi nta buryo bwo kuryama numva nafata nkikiranwa n'abaturage bakagenda nje nkagwa ku gasi nkuko bavuze ngo nitwangara
none ayo mafaranga 940 kubera iki bagiye kugwa 940 bivuze iki
ngo nuko ariyo natanze ibikorwa byanjye nta gaciro babiho iyi nzu nuko yiritura nkayishyira hasi ibyo nakoreyemo bikagenda asindyama abana ntibaryama ubwo rero kubera ko bimaje kubundenga misemo gukiza iki amagara nkabigenda nkagwa ku gasa kugira ngo ngwanga ngo ni mu sambu ntayirimo
ayo 940 uzayagabanya bo bandi wagurishije nyuma
ubwo nyine ni bwo kubaho kwanje niyo surumvaga bakwiye
umugabo wawe wavuze ngo yaratorongeye yatorongereye
yagiye agiye kureba umurwayi Nyagatare ageze Nyagatare yumvishe ko bagenze babajanye babafunze ntabwo yongeye kugaruka isaha intanze ahantu yerekeje ari bitewe nyine nuko bari kubahiga ngo bari gumuye ngo bigize ibinani ibintu nk'ibyo ngibyo urira rebye ingaruka zizamubahitamo kugenda ntabwo nzi yari
muhamaze imyaka ingahe soko
twamaze imyaka 9 buriya ku itariki mu kwezi kwa 12 tuzatumaze imyaka
ubutegetsi mu busaba iki
twabasabye ubwumvikane baravuga ngo kubera kuko ngo twaguzwe bitemewe n'amategeko ngo nibaduhe ibyacu twabahaye gura ko tuve mu butaka bwabo ubwo rero nta kindi kwa turakora niko twabyaje
abagomba gusubizwa bo bimeze bite
abagomba kudusubiza ayo mafaranga twabahaye niyo baraduha isayi ntibemera kuvuga bati twakureye ibikorwa niyo se turwane nabo nanga tugire dute njye ubwo ikintu narafashemo umwanzuro ne navuze ni isayi wamitiki nagenda nkasiga nkasigira bene niho n'undi siningo ndanduranye kuko kwanduranya n'abaturage kandi twarasezeranye kandi narabikoze bene niho bahabona babibona bahakeneye ntibambyira ikibazo hafite ahubwo namara kugushiramo abantu bamaje gukubita na bimitwe ngo ngaho nimvemo ubwo rero numvishe nahitamo kugenda ibishoboka akaba aribyo bazakora
iyo uvuga wagenda wajya hehe wajya hanze y'igihugu byagenda bite
oya nta naje hanze y'igihugu nabinzererezi kuko umugabo akimara kubona nabonye ko nta kindi kintu nakora mbona ko ntaho navana abana ngo mbashire kandi nubwo mbaye ahangaha ngo ndi mu nzu sinyiryamamo ariko n'ubundi nabisuzuma ikindi nk'ubu urabona ni ubuhinge nta butaka na bumwe budahinze twahinze n'imyaka ariko iyi myaka isaye ntabwo bemera ko tuzayisarura isahiyi baravuga ngo twebwe twanze kugarurizwa ngo bazayiragira dore n'ibi nkazaraye musubona n'ese burabona ndyama iyi myaka ikaba guca
nibande bari kuyiragira
ntabwo mbazi bazi joro ubu baje saa 6 ya nijoro narebye kuri telefone numvishije inka ziri kwabiriramo ndebye ko sansanga ni saa 6 n'ese ryo joro nubwo bw'umugore urumva naye ndamenya ngo ni izande nimba ari ubutegetsi bivuga ngo bazaragira bumvishe ko n'umugore ariko bavuze ngo nubwo twahinze ngo nijoro kandi duhinga nijoro duhinga ku manywa ngo nubwo twahinze nijoro bazabiragira
muri rusange mwebwe mwashakaga ubwumvikane hagati yanyu n'abo mwaguze mugiye kumvikana wumva bagusubiza ngahe
ngiye uko nari navuze nti ibikorwa byanje birimo babiha agaciro nk'ubu iyi nzu kuyishyira hasi yaramvunye ndi kuyubaka ibyo byarangoye ariko ibyo nta gaciro babiha kandi iyi nzu urabona isima twayihomesheje ntabwo nzayisubiza mu mufuka ngo nyikorere urabona imisumari nashizeho ntabwo nzayisubiza mu biro byayo ngo nyikorere ubwo icyo cyose ni igihombo amabati nimba nabaguriye kuri 5 wenda ngo bampa menshi ni 1000 ngendekereje wenda bampa ibikorwa by'iyi nzu bagasubiza abo naguze nabo kuko nanjye ntabwo nanga kuva mu butaka butagenewe guturwa kuko nabutuyemo ntazi ko ari ubutari ubwo guturwa nta narimbizi naje nturutse mu bundi burere nje nzanje kubaka kuko iwacu nabanaga tukoreraga mu biraro nta n'inka nasanze mu nyaguru ariko isaha itumaje kugura muri no myaka yabuno hasize nk'imyaka 8 niho twumvishe ngo ni mu farm ngo nituvemo bampaye wenda miliyoni 2 bakongera bakishiraho baturage navamo nkagenda kuko ubwo wenda nagira aho nkodesha ngashiramo n'abana urumva n'abana banje bari kunyanyagira ntaze niyo bari ni ikibazo ariga bayoboze ni ikibazo abaturage bakwiye kurenganuka
amakuru dufite nuko ministre ubutegetsi bw'igihugu yabasuye mwamugejejeho ibihe byifuzo
ababimugejejeho harimo bavuze bati twaraguze tugura koko ibitemewe n'amategeko ariko nk'ubwo umutegendekereje honyine nembaraho korora tukaguriramo itungo nako tukorora byatworohera nanga se bakadushakira ubundi butaka buhinganye nubwo dufite tukabujama tukabujana n'abana bacu ubwo rabari basabye korora bari babemereye ariko bamaje kugenda isahi ntago byo korora birimo isahi ntago byo kubaguranira birimo ubwo nyine nubwo
muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe urusobe rw'ibibazo bishingiye ku masambu muri Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda muracyari kumwe na Eric bagira ubusa abatarebwa n'ibibazo bose baravuga iki kubiri kuba kuri bagenzi babo cyane ko bose bahuriye ku kita rusange cyo kuba arabimukira
nk'ubu nkatwe ko umuturanyi bari kumujyana natwe tukaba duturanye kuko mwaturengera nkamwe ubu tuzasigara hangaha twebye tuvuge ngo turatuye tuzajyahe
urabibona makarengane se gute
baravuze ngo umuntu ature ahashaka kandi ikindi cya kabiri nubwo dutuye leta irazika kwimurikana kugurira gagwa amafaranga gatubutse n'ibikorwa byawe birimo nko ku kibuga bavuye ku kibuga iriya barabaguriye babaha amafaranga ngo nibashakisha aho kuba none turi kuza mu gihugu cyacu twaguraho tugura kandi aribo batwimuye wanagura ngo taha ngo genda ngo wisha gupfa none urupfu rutununuruke
ko bikubabaje kandi nta kibazo ufite muze
indi ngewe biramba baje kubera kuko mfite abaturanyi baruzi kugira ngo wowe ufite umuzimwa muzimya muriro umuntu w'umwana muturanyi bamwangaze ubusararahe n'aba bantu si bararasi wanje bararya se
ariko barabashinja kugura hatemewe n'amategeko
hatemewe n'amategeko si baherekanye gwende si baduhaye n'imidugudu nango bakazerekana ko bari kubabaza imidugudu gwende n'ahandi ko bazitanze kuki hano batazitanga nese oya amatungo izi nka ziruta twebwe abanyarwanda tugomba kubaha n'imisaruro nibiki byo ibyo byose ibisimba tugomba gushaka mwaturenganura
bibaye ngombwa kugera wenda imbere y'umutegetsi wumva yakemura ikibazo wa mubwira iki
navuga ntindenganura nk'umunyarwanda
gute
ukuntu yandenganura njyewe nkunze igihugu n'umubyeyi yaravuze ngo duture aho dukwiriye kuba
umubyeyi uravuga nde
perezida wa repubulika yarabivuze ngo rwose umunyarwanda uwo ari we wese ature mu gihugu yisanzure agire gute twebye nk'ubutura abasaza ntabwo nshoboye kujya mu buganda nese niba nyimura ngo njye mu buganda nzajya hehe abantu bari kugira ngo tujyehe
n'akarengane gute kandi bababwira ko
akarengane gahari nuko ntuye mu gihugu kandi natura mu gihugu leta ikanyimura nandetse nk'iwacu mu Ruhengeri baratwimuye imihanda inyuze mu ntuza baratugurira pe baduha amafaranga bati nimushakishe amasambu ahari none tujye gushakisha inahangaha amasambu mbega inahangaha ngo nahinka kandi baratwimuye inka n'abantu birutana bite nese ubu ntabwo harimo akarengane
ntabwo ushyigikiye ibikorwa byo korora muze
no mu Ruhengeri turororaga niba iki byose turororaga mu Ruhengeri se ruho ntabwo bororaga uwakorora inka imwe ariko umuturage akagira njye ntabwo nashobora korora
uko ubivuga ndumva bikomeye muze
njye uko ndi kubivuga ni ku giti cyanjye ntabwo ndi kuvanaho itegeko ryo ababishizeho nkamwe murebye kure mukaturenganura aho kugira ngo tugwe ku gasi nk'ubu nta nubwo turi kuryama abana bari kuraba bahagaze bafite n'ubwoba banabona n'imodoka ngo ngabo barashye
nagumye kubibona
none se ubu turabigenza dute nk'ubu nkatwe twaranaguze no kutubarura banze kutubarura ubu tuzabigenza dute
kuki mudasaba ubutegetsi bubegereye
ubutegetsi si ubutegetsi kandi aribwo buri kubikora ubu
undi muntu utari mu kibazo ninde
nk'ubu ngubu abantu baguze amafamu kuba amafamu ubwo ntabwo byemewe nk'uko itegeko ririmo kubiteganya ariko noneho y'umuturanyi y'umuntu yaguze akaba yaraguze mu 2008 2007 agatanga amafaranga 100,000 akaza bya 100,000 akabimusubiza kandi ubu ngubu isambu ahigeze ubu ngubu iragura miliyoni miliyoni eshatu none baramuha amafaranga ibihumbi ijana agende ayo mafaranga ibihumbi ijana nta n'ahantu arayajyana nta n'ingemeri icumi yakuramo z'ibishyimbo nende nta n'iporoti irimo ubwo tukibaza tuti aba bantu barimo kwimura muri aya mafamu ko nta hantu bateganyije umudugudu barabashyiramo nenda ngo bagende babashyiraho ngaho tukibaza tuti leta ubu ngubu izabashyirayo ntabwo ndi umujyanama leta ariko nk'abayobozi mbese bareba agaciro k'umuturage uko umuturage ameze bagomba kugira gutya bagafata bakavuga bati aba bantu ni abaturage bacu none reka tubagendere ahangaha ariho bagenda bajye kuba nenda tubafashirizeyo
ingaruka imwe ebyiri eshatu ubona zikomeye biri guteza n'izihe
ingaruka zigomba kubamo ubwo umuturage arahungabana n'abana ugasanga barimo barahungabana n'umwana agomba kugira gutya akarwara na malaria kubera yuko ari mu kurara mu kigundu nayo ni ingaruka ku muturage
ikibazo dufite twaje n'ahangaha tuje ngo tuje gutura naho twatuzi ko ari mu mafamu nicyo kibazo dufite
nta maso mwari mufite
twaje tubona abantu batuye ntabwo twari tubizi yuko ari mu mafamu
none ubwo biragenda bite rero
ikibazo nyine mwabarenganura mukareba ko mwabuyobozi bwabagenda
kandi baranyuranije n'amategeko nk'uko ubutegetsi buba
babizi ntabwo nabo babimenya ntabwo baba baraguzemo
umuntu yaguze mu 2009 amafaranga runaka 2018 igezeho bibaye kumusubiza wamusubiza gute
nanjye wenda nagira ibyo nakubaza nk'ubu nk'umuntu wabagurishije akaba yimereye neza undi waguze atanga amafaranga ye kandi yaravuye n'undi muri leta ariyo yamugaruje mbega kugira ngo agire uwo muntu akaba ameze neza undi akaba ari kurindagira bagiye kumurindagiza we akaba yicariye ari kurya ari kunywera ayo mata ubwo uwo muntu harya siwe muntu uwo waguze ni umuntu
gute atari umuntu
nuko uwo ngo ari kurya undi akarara mu kinani kandi ariwe wamushushanyije nk'uwo muntu ntabwo ari igisambo ntabwo mwakwiriye kumufata mwagafungwa ahubwo
nandi kukubaza mu buryo bw'amafaranga nk'umuntu waguze wenda nk'ahantu h'ibihumbi ijana mu 2009 ugiye kumusubiza wamusubiza angahe
njyewe nko mu gitekerezo cyanjye ukuntu nabibona yakwiriye kumushakira ahandi akamuguranira umudugudu akanawumwereka noneho na ya mazu ye akayamwubakira nk'uko yayubatse rwose akamurwanaho kuko ni umuntu ni ikiremwamuntu nawe ni umuntu ari kurya aragaramye ari kunywa amata ayo mata data ngo niyo makuru turabyumva ariko se nanjye nubwo ndi umuhinzi abakene babaho n'ibindi ibyo aribyo byose ariko ndi umuturarwanda ariko kubona bavuga ngo ni n'umwungane bari kugira ngo nkeye ariko ubu ngubu ahantu hari hageze amajyambere n'ibindi uyu muntu uko twayobewe uyu muntu uri kubi ni nyamuko batuzaniye amazi baduha amashuri twari twabyemeye rwose twashimye turatuye n'ibindi twageze ku mihanda ku midugudu uri kureba nawe ni imidugudu ngiye ukuntu imeze uyu muntu uzasenya aha hantu harya ahandi ho tuzajya ngo tujye mu midugudu ni hehe baturekeye aha ngaha aho dutuye bakahahinduraho imidugudu ayo mafamu bakayigeza hirya inyuma wenda bakahagura uri kubona hatarimo ikintu
ikintu nk'iki muze
ntabatuguze
nababaguze
none si ibi bintu ni biki wasenyera aba baturage ngo ntibageye bimuke bagende ni intambara si n'ubundi yabaye intambara ya rute singiniye urambajije kandi ni umusaza nturanye n'abaturanyi banjye abo ngabo bo bari kwimura mbigusaba ariko ndikugira nk'ubu ubimbajije nk'ubu hari igihe wagenda nkahungabana kandi umbajije ndi umusaza ndashaka kugira ngo umbwire izina ryawe noneho nzabone ukuntu nzaguhamagara nsubire mu byo navuze umbwire izina ryawe ejo hari igihe bandenganya ngo navuze ubu utubwiye izina ryawe wowe hari ikibazo cyaba gihari
ibyo nta kibazo harya basanze narivuze nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radiyo Ijwi ry'Amerika
uri umunyamakuru nuko dawe njyewe umpaga papuro nihagira icyomba nzaguhamagare undenganure
ariko iyo uvuze ngo hatagira ukurenganya barabarenganya hano
nkugomba kubivuga kubera runwa yateye n'ibindi bakavuga ngo navuze ibitari byo kandi ibyo wambajije ari byo ntekereza nko ku mutima wanjye
hari ingero ufite z'abagiye barenganywa muri ubwo buryo
ingero zo navuga nk'uko mbibajije nuko bari gutinya kuvuga kandi bafite agahinda babona nk'abayobozi bari kugenda aha bakiruka ngo abandi baje ngo twese bagiye kutwimura
barahungabanye muri rusange
twarahungabanye nta mutima dufite umuntu yabona imodoka ngo ngiyo yaje ngo ije kupakira ngo abantu ntibakara badasinziye
bajya babapakira
none se ejo ntibapakire damuru yari hamwe n'abandi neza hari icyo yari yakoze ntiyatanze amafaranga ye bananirwa gupakira uwamugurishije ahubwo bapakira damuru ubwo ntabwo yarenganye
mu minsi mike ishize nibwo Bwana Francis Kaboneka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ari kumwe n'inzego z'umutekano n'ubutegetsi bw'intara y'iburasirazuba kuri ibi bibazo yari yavuze ko bagombye kubikemura ntawe bahutaje
ni ikibazo gitangiye cyafashe intera kera wenda ikibazo ni uko abantu batakomeje kubyubahiriza ubundi hari politiki y'ubutaka hari ubutaka bugomba gukoreshwa mu bworozi hari n'ubutaka bugomba guhingwa iyo ugiye guhindura iyo gahunda usaba icyangombwa inzego zibishinzwe kugira zikwemerere guhindura ibigenewe gukoresha ubutaka. Icyo twabwiraga abaturage rero nuko bagomba kubahiriza iyo politiki. Niba ari aborozi bari mu nzuri, inzuri zigakoreshwa ubworozi. Abari mu buhinzi aho bahawe bakahakoresha ubuhinzi kugira ngo twubahirize ibijyanye na gahunda z'igihugu cyacu. Habeho ubworozi, habeho n'ubuhinzi, bibangikanye nk'uko bigomba kumera. Bafite uburyo butatu. Niba yaraguze mu rwuri, afite uburenganzira bwo urwuri aho yaguze kuhakoresha icyo hagombeye gukorwa. Ntabwo ari ngombwa ngo avemo. Ariko icy'ingenzi ni uko hakoresha gahunda yahagenewe kuhakorerwa. Icya kabiri, ashobora kumvikana n'uwamuguriye cyangwa wamugurishije, bakumvikana akamusubiza amafaranga. Icya gatatu, ashobora no gushaka ushoboye korora, niba batabishoboye akaba yamugurisha.
Ijwi rya Amerika yabonye abategetsi mu nzego z'ibanze bagenda bahatira abaturage kuva muri aya masambu. Ntiyashoboye kuvugana na bamwe mu bagurishije amasambu yabo kuri ubu bari gusubiza ayo bahawe nyuma y'imyaka icumi kuko batemeye kutuvugisha. Gusa Ijwi rya Amerika yabonye impapuro abaturage bari gutegekwa gushyiraho imikono bava muri ubu butaka zifite umutwe ugira uti kwiyemeza kubahiriza amabwiriza y'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'imikoreshereze y'ubutaka. Mu kiganiro na Bwana Eric Nkwasi uyobora umurenge wa Karangazi yabwiye Ijwi rya Amerika ko amategeko agomba kubahirizwa.
Mu by'ukuri icyo tutakwirengagiza ni amategeko n'amabwiriza. Burya itegeko ntago risaza, aho umuntu akoreye amakosa arakosorwa. Ikindi kintu kivuga ngo ni igihombo, nta n'igihombo kirimo. Iyo umuntu amaranye ubutaka iyo myaka cumi umusaruro yawukuyemo urangana iki? Ntabwo ari mwinshi. Niyo mpamvu rero tutayibonamo n'igihombo kinini cyane. Ikindi kintu wenda cyo tubwira abaturage no kugerageza gutura ahantu hagenewe gutura kugira ngo ibyo bikorwa remezo bibegere, kuruta kwinyanyagiza no muri ayo mafamu ugasanga na bikorwa remezo by'amavuriro bihari, na amashuri ahari, na amazi ahari. Ibyo twabashishikariza rero abimurwa mu mafamu kubashaka muri za sayiti z'umudugudu bakajya gutoramo.
Ndabona hari hari insengero na poste de sante, ibi nabyo bazabisenyerwa.
Ibikorwa byose mu midugudu mushanye mbona cy'umudugudu leta yarabiteganyijeho bigomba kujya mu rwego rwo guca akajagari. Urumva rero urusengero rwo mu mafamu n'indu za rusengeramo y'abantu batagihari bagomba rero kwegera bakajya mu mudugudu. Ibyo bikorwa remezo aho insengero zubakwa haba hari planned, aho amavuriro yubakwa haba hari planned, nanone n'amashuri n'amazi n'amashanyarazi n'ibindi.
Umuntu baguze nawe se wenda mu 2008 nawe akaba atuye aho ngaho mu mafamu, nawe azavamo bizagenda bite?
Ubundi ni ugusubiza yaba waguze wagurishije mafamu, priority niye kugira ngo asubize. Ariko iyo adafite ubushobozi muri ba bandi baguzemo, hari ufite ubushobozi nawe ni usubiza wa wundi nyiri famu akavamo. Ariko usubije yaba waguze nangwa nyiri famu, igikuru nuko abazakoresha icyo bugomba kuba bwaragenewe gukoreshwa.
Hano muri Karangazi haba hari ahantu mwateganijeho imidugudu ku buryo kugura byoroshye uwo muturage uri busenyerwe akaba yagenda akaba yatura mu buryo bworoshye cyangwa bimeze bite?
Hari imidugudu irahari, hari ibishushanyo mbonera bigiye gusohoka, n'imidugudu yari isanzwe hari. Kandi kubona ibibanza bishoboka nabo kuba bagenda bakagura kandi bakatura mu buryo tagoranye.
Bagiye mbaza n'ibiciro bakambwira bati niba yari yaguze ahantu 100,000 kumusubiza 100,000 kubona ahantu yagura 100,000.
Natangiye nkubwira icyo gihe nabo iba yarabuguze 100,000 mu 2,000. Ubu ni nk'uko wakodesha umurima ukawukodesha imyaka ibiri, icyo gihe ubugamije gukuramo inyungu yabuguze kugira ngo akuramo inyungu. Kandi ahantu yaguraga 100,000 henshi wasangaga ari ikibanza cyo kugira ngo ature mu ikibanza cyarenze 100,000 ni icyahe.
Ariko ntabwo bari baraguze mu buryo bwo gukodesha, bari baraguze nk'abaguze.
Ariko burya umutungo utunze buri gihe ubyaza umusaruro. Niyo politiki ya leta yo kwikura mu bukene. Nanone ureba utishoboye nk'uko gahunda ya leta isanzwe ifata abatishoboye, biza kugonga tukari atishoboye azafashwa nk'uko abandi bose bafashwa. Murakoze.
Murakoze namwe.
Eric Bagirubusa, nongeye kugushimira kuri ikibazo cy'amasambu wagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe abatwumva ndabatumiye mutugezeho ibibazo, mutugezeho ibitekerezo, ibyiyumviro by'ibintu mubonaho iwanyu. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.